studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
be kabaru jame fulfulde alkamisare jetti lewru juin jena yamde soki du studio tamani miden tawaye le maison de la presse do bomoko do litino no do kabaru ji du umar waygalo mohammed watara wonto oggi jamde to ci grabo on compétite wiide fedde oni de wattu jono france wadi noddago fewde mabbe hollitindide be kokka yami rore no lefol g5 sa hengol yimbele militaire be kalis takirede ton wattu jono france windi lettre fewtude be do yimbele on de top wobbe ko litti wiide wala fu ko france dartata wattu jono fa heba lontobe ton barkan ne majjundo kollitiwde bonanda jano gondi e wadde tokki dalto ministre wadi noddango fewde e jalle ni gondi ton di tinno dala di do bonanda ji bi sona dum ko warata ko be ngaram fuddude ton lugogol fi gol ballon 2019 jago boule maldebe kani fiidude e gabon dun arsewere warore den nokku noddete do 26 mars do bomoko do be kollitiwde baldi di farde gol do fi gol ballon wadde dum wonno gubal malingal tid allaji kewdi be jogi nyalo mo hande do secret di wonno sembe kabaruji di min jogi ni on do be tande di bismillah modon e hedade kollitiwde france wadi noddango fewde dum won conseil de securite fed nations unies debe kollitiwde ben jaw yalla hono ko yawidi dido golleji kani gollirede mangal pad en lefol sa hengol tinno yalla na chaakele lefol sa hengel fu e mangal mudu fa be kabe gube jaddin ko be gombe tombe yimbel sottobe doroguji fa yottio ngadobe to bandiyagal hono wori ousmane nyali bouli
fay etawede soldats en ujinaji nayo goni le leede joy sahal afrique illa ko france fuddi faabade mali france ronki faande na guwarta le onoku mawdo mo gube jaddin koobe gonde le gubal alkaida e etat islamique jogi sembe limon le bottom ambassadeur france gondo nations unies waddi yottinobe kabaruji o holli wiide france yoppata gube jaddin koobe de keba sembe le sahal runde afrique de bari bami dabare de sini sappo en joyon wombe conseil de securite njabi wadan fa mangal paden gombe le hirnange runde afrique ndokke sembe fa kabo jaddin koobe gombe le nokku o fa jam e dejere hebe dow tabbade sariya dental leede adna fu do golli dal e kufunaaji bulbulaaji oni kanye soldats en france mangal paden afrique be gon golle daranaade yalla leede de ana kebe de nagu hedde kiri majje be daronto du de nagu nyongitibe e gube be ngada e boddo mabbe fu fa ko ben paabira dum ana yotto nokkuje do goni lamun koobe oni kolli wiide windande de conseil de securite ana hani wottude de yontere warore union europeen holli wiide faabirto mangal paden sa hangal ko yata millioji chapande joyi
dunke ande wobbe gonbe le leedi ndi kollitiwde wattu jono noddango france go e go nafa jaati ka dum e tawede fu be bi france darto hore mudum wattu jono hono barkan en be ngorinobe jewtoto yalla hono gube dum wono no godde le lefol sa hengel no kan lomtirde ton barkan kede kanko no dotto souleyman drabo o yo mballi fittodo dum wono livre fa yotto hono journe godde le leedi meden ndi ko mo sefido heddo fottitango mohammadou sabaseku
ce n'est pas une innovation parce que même
devana fi hunde heere sabe fay der juingol fedeminismande darnde leedi france ni mawni sanne bangal hunchangol hore kala ko leedi malindi hasindini non denno yo gulleji mbawdi non sabe yamirore oni de latto sababu hebgol nyamale yoga e do nyamale gubal dental sura sabe g5 sahel nortorto soni fede oni de yamiringal denno yo hunde hantinde no fewi bangal sariyaji almusaddaji kabaru manda na der talki projet sariyaji leedi france neldidi der manda o ana facintina wide ngal do gubal nortorto kala bawde ningal jogi habude terrorisiaku trafika ku drog en e bibe adamen denno manda gubal sola sabe g5 sahel e mo barkan o ngudundira sikki wala fi bangal kabaru imadraji di mangal pad en kumani an hani leedi france ndi faabo o do mijo g5 sahel o sabe gubal ngal lontotondi
parce que c'est une porte de sortie pour la france
ko kollitiwde kanko non dete general Didier Dako wattu jono kanko warta latade horejo goldo galdo guballe lefol sa hengel fu e mangal mudum kanko hor makko wolontu do mo leedi mali ndi dido anniaji bamama don kenen wakande batu ministre en be wadinde holita wed lontu do mo dum won general brigade notirte do memba Moussa Keita kanyu warta latade dum won lamido habo tobe leedi meden di se grabso ngabido be mal ame ande galo do bayni teton mi jojo modon non noddi mi do dido numeroji didi kalon ko jiddon chapande jidde jo chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jidde joy chapande jitte nay sappo didi hollitinde wiide ɓe mbihi bonandaja no gondi e matede ley laamu kiidal o hakkunde jaale ñu gonɗi toon ɗi. Ministrement waɗi communiqué waɗi noddago fewde e yimɓele haɓotoɓe gomɓe toon ɓe tinno darna ɗiɗo basiji. Ɓe mbi sona ɗo ko warata ko ɓe gara wadde dow hen lugaji ɓe ƴeeyal hono ɓe kani haybirde yimɓele civil e gomɓe toon ɓe. Mouhamadou Sama Sekou.
Fede ministrement waɗi noddago fewde ɓeɗo yimɓele ɗi gotta basi, kanko jokko keƴaɗo horojo fedde oni ko en David Sy dardiɓe huncande hoore kaldal ka fedde oni nde holliti mette muɗum fewde rafi tabagol hakkeji ɓiɓe adama dow yimɓele jaaliñi yoga nde wihi dun laatiɓe sababu ɗiɗo golleji no hani dartede e tottede laamu o yalla eɓe care yalla sariyana dogo dow mabɓe. Bangue goɗɗo ɗum fedde ministrement o holliti wiide kañire e kañe keƴaɗo horojo leydi malindi bangue golleji talkuru kawral ngal ne gonde ima daraji yalla deƴere na hewte. Ɗiɗo basiji gaɗi e wattu mo fedde jogtotonde kabar golleji talkuru aljendu holliti joƴingol fay ɓoyata mok région o ley kawrotal sappo e jettoɓal CSA ngal guɓeɗe fof dukki aadi huncande hoore golleji mokkoɗi fodde ñande noga lewru jendu.
Ɓe kollitiwide fiwgol bolon hitande 2019 wattu joni o mali ana wondi e lanninade ɗum asaweere warore nde ɓe kani e fiidude e leydi gabondi nokku noddirteɗo stade 26 mars ɗo Bamako ɗo. Balɗiɗi farde mabɓe fiide ɗum wattu joni o tiiɗallaji ana gondi e yiyede le golleji ɗi sanne. Guɓal mali ngal hollitiwide wattu joni o ɗum woni nokku ɗo ɓe anni faɓe naɓe kabala ɗo sa ƴeewi oɗo nokku ɓe mbi fewayi ɗo ɓe kani wonde ɗo. Eɓe le hôtel gotel gongel le ngallure nde keɗe kanko noddirteɗo Yacouba Silla kanko laami ɗum woni jaga buule mali ɗe komo sifi do hen to faccitago. Mouhamadou Sama Sekou.
Il y a rien à signaler, la pelouse elle est bonne.
Mais bangal gazon o kay tiaale fof mi jiali ka yo alhaali nokku ɗo yimɓele bisimite ɗo woni ko moƴƴa nokku yeɓaɗo gilla hakke duuɓi tati. Hande min jiltoyke nder cuuri ɗi sowona télé fay hunde wala e majji. En mbawa fewi wiide yo nokku landinaɗo julande ana nder tatteji ɗi fof tiyoji ɗi dun na hani baylitede. Min dulla fewi caɗele na goodi ka andon wiide fiigol ballon o tan woni golle amen. Ndenno saabi ɓernde min garta gollande suudu baba wona fewi batte keɓe eko nandi mum en. Ndenno yo kasindine golle amen ɗe kuncane hoore no haniri yalla minen mbawa kinnade golle amen no fewiri. Wakkati jun o kay kabala landinaka fay seeɗa min gottata ɗum hollitini ɗum. Min mila wiide yo yimɓele e koye mum gara ƴeewa nokku o nden ɓe andan kala ko min mbiyata e gonga saabi nde yiya foof da jidduɗo komin gulliti ko ana ɓuuri hitande ko nokkure kabala o na boni fay so kammu toɓɓi ndiyam nata nder garuje
ɗe.
Wattu joni ɗum suudu huminiɗo kabaru fiigol ballon le leydi meɗen ndi ɓe kollitiwide ɗum wona gonga. Ɓe mbi nokku kabaloɓe moƴƴintini ɗum fa fewi. Ɓe mbi koɓe gattile hen ko do ana yafa e millioji capanɗe joyyi CFA noon ɓe kollitiri wiide fa oɗo nokku moƴƴintine. Keɗe kanko noddirto Ibrahim Fomba o kanko laami oɗo nokku komo sifi do hen do foccitago. Mouhamadou Sama Sekou.
Moi je pense que
e hakkilo am ana hani laamu o daro e darɗe muɗum saabi ana wara yontere hande ko fédération o neldi min lettre uji ɗiɗi nder arandere nde yo kabaru landinal joueur en ɓe to Maroc toon nder ɗo ɓerde nde yo kabaru bismigol joueur en ɓe nder hôtel Azala e Bamako ɗo wattu moɓe gartata iwde Maroc. Min kuncani hoore kabaru Maroc o kako hôtel o kay memaka kumaniɗo kabaru almusaɗɗaji gullire nde holliti wiide hakke millioji noga enayyi tottama yalla kabala na moƴƴintine yalla nokku kabala o na landine. Nden so joueur en ɓe gaari ɓe keɓan yaade toon nde ɓe garti iwde Maroc nde woni ko kanuyima yimɓele fédération ɓe kabala tilke gollede millioji noga enayyi ɗi jaati keƴali yo hakke millioji capanɗe joyyi ɗum foof ɗum hawri wona fewi nde tirde Modibo Keita nde ɓe kanno yaade to kabala toon. Min kuncani hoore toon dum woni ɗo terrain entraînement o woodi fof landinama fa gasi fay hunde yoppaka.
On a tout repris là-bas.
Union européenne e Royaume-Uni ngoni faabotoɓe studio tamani.
Sikiraɓe jurnede ƴella ɗo nene les raison ngaji ɗi en puɗɗiranɗo tumbutuɗoɓe kollitiwiɗ yimɓele gomɓe dow mobile gotel eɓe joguino kaɓorɗe dow hollitawede ɓeɗo yimɓele ɓe jaafa e yimɓele sappo kamɓe joyi so ɓe gujjoy to sewre dabaji nokku noddirteɗo tin wasa jeyi ɗum les raison tumbuto o ɓeɗo yimɓele hollitawede ɓe jaadi e sewre nde furon ɗuten gardan faɗo yam foyla ɗo ley laamu sigaso yimɓele wonɓe toon ɓe wattu joni ɓe gondi e wadde toon kawrital mabɓe le majjum wiyama ɓe darni toon lumo ɗo ɓe gondi hollude ɗum wono kuɗɗe kanɗe remede fa yetto tigaji mbayeri e mbambari kañum e ñebbe. Hollitawede wattu joni ɓe fo eɓeni nokku goto ɓe gondi hollude ɗiɗo kulleji kanɗi awede toon eɓe gondi lanninade ɗo ɗum woni ndemal hitande 2017 2018 no hani waɗirede toon. Dondiɓe ɗiɗogal musaɗɗa jo walde noddirta écrisat dow tugorgal fedde humnide kabaru ndemal e dow borno fonde kañe e mali marque sakiraɓe sembe kabaruji ɗi min joguiñoɗo bete hande ɗiɗiɗi ni. Wattu joni o Faransi waɗi noddago fewde e walde nations unis nde ɓe mbi ɓen ƴewto yalla hono guɓal ɗum woni ngal ɓe noddirta G5 ngal hani sakirede le lefol sahel ngel fo e manggal muɗum yalla ɓe ana keeɓa fa kaɓa e jaddinkoɓe gomɓe toonɓe. di do golleji goti hondotobe wodo koliti de France gondu e darnade wattu jona jeyal hono gal do gubal hani lomtirde barkana minisma holliti de bonanda jan gondi e wadde wattu jono li lamu kidal o hakkune jale ni gondi tondi ko be ngadi communique ko be bi ko warta ko be ngaran wadde lugaji les régions o ful ballon hitane 2019 jago boule mali de alkani fidude e gabo asawer warore den nokkuno de 26 mars do bomoko do balde didi farde ma fidi o do ballon be kollitide be jogi tit alaji mawdi secret di wono sembe kabaruji de min jogi ni o do bete ande bi mi joto sanne hedade hejo jamen ka fa hande kedde hedade honno andir ronno do e sedde yewtere meden de anawodi wassalam